Visage, Perico, TK Music, Gangsta Samani. Chikazi sana mama mzazi, chikazi sana papa, kuchu changa moto ya naleta wasi. Ila chunga sana, nechuli saka, itamule sana nifyangu matatiso. Hapini kichipanga, kumibabu etu minguni nga ya nipoiso. Tukate tama, changa moto maratino kose fupatofu. Kile kisali sala, mambe sana munisi hakuchalie faraja. Oh, upi fine, I know right, walk on. To God we pray, walk on every day. Oh, when you sit on it, Baba to me.
To God we pray, we walk on every day. When you sit on it, Baba to me.
Gonna be alright, alright, oh yeah. Tende kasi, your failure today, some experience tomorrow. Don't trust, don't trust.
Arakas yung mwendo, pole pole utapata. Here is your kukumure, so one nga chambine susu.
Nyobi, nyobi, ah.